yake, acha nipite, acha nipite. Joshua, nakumbuka ulipo wagusa, ulinena nao wakatambua, na mimi kama inafaa sana. Acha nipite, acha nipite, na kama ni mapenzi yako mimi kuwa hivi Baba, acha nipite, acha nipite. Umenipa sababu ya kushukuru Baba, kati ya haya magumu. Umenipa sababu ya kukuabudu Baba we, japo ivita ni ngumu. Kukusifu we, for the work you done. I know ni wewe tu liye juu, that's why I'm alive, that's why I'm alive. God, I give you my life, God, I give you my life. Kama,
kama
kiona,
kiona
inafaa sana,
acha nipite, acha nipite.
Na kama,
kama
ukiona,
ukiona
inakupendeza niteseke,
acha nipite,
acha.